yangu niko radhi kwa lolote. Penzi lako matibabu ya yote yote. Give me love, mwezi umeniandama. Najua nimezama, sitapenda uwe mbali kwangu, ngumu sana. Mwezi umeniandama, najua nimezama, sitapenda uwe mbali kwangu, ngumu sana. Baby tuwe wote, tuwe wote, nataka tuwe wote, tuwe wote, acha tuwe wote, tuwe wote, nataka tuwe wote, tuwe wote. Baby tuwe wote, tuwe wote, nataka tuwe wote, tuwe wote, acha tuwe wote, tuwe wote, nataka tuwe wote, tuwe wote. Najujua kupeti, kupeti. Oh mama, you are my soulmate, meti. Uwe toto, umeniweza ka toto. Nasiamuki tena, mwezi umeniandama. Najua nimezama, sitapenda uwe mbali kwangu, ngumu sana. Mwezi umeniandama, najua nimezama, sitapenda uwe mbali kwangu, ngumu sana.
Baby tuwe wote, tuwe wote, nataka tuwe wote.